Bingi ebitulumya tugeza kubivamo nebigana atene byeyongera ebirumya omutima biba bingi oh atene ebirumya moyo biba bingi naye mwebyo byona ekingumya nekimpa amanyi Wakuba, Yesu wange, abera kumpi nange. Yesu wange, sija mufako. Yesu, Yesu wange. Yesu, Yesu wange.
Amayeko, shibuyaka, ewe biba nchi.
Yanwanira, Yesu wange. Yesu, Yesu wange
Yesu, sija muva konze
Ama ego,
chibuyaka, newe biwa nchi
Yanwanira
Chakuwanga muina
Yesu wange
Sija muva
Cheye dura nibituhangayikisha tugerageze uko dushoboye kugira ngo turebe ko twabivamo ariko bikarushaho kwiyongera ibibaba z'umutima n'ukuri ni byinshi ugakubita hino bikanga bikayoberana rimwe na rimwe ukumva neza isi kurangiriyeho Ariko muri ibyo byose ikingomesa kikama gushikama
Nuko
Yesu wacu
Yesu wange
Yesu wange
mufite
Yesu wanje Niwe gusa Niwe gusa Yesu wanje kwa muvaho tukajya hese kwa ari ufite amagambo y'ubugingo akwicyubahiro